loving you, baby. Nimekupa moyo wangu, baby. No life without you, baby. Nitakufa kikatili, baby. Darling, paka tumefanana. Sijuti kujuana. Kwako natua ma. Your love is true. Mapenzi kuridhiana. Kwako ntabanana. Nawe mpaka kiyama. Your love is true. Hili jimbo lako, honey. Siambiwi na sisiki. Eti, aniache, amuachie nani. Mingu tamu yake, kali tuliza ruhani.
Aniache, amuachie nani. Mingu tamu yake, kali tuliza ruhani.
Kiyama, your love is true.